Downloaded from ilovezedmusic.com.
Zamtokoza Mulungu wanga ine tawizonse ndirindi moyo ndizaimba nyimbozo tamanda ndizaimba nyimbozo tamanda ndizamtokoza Mulungu wanga ine tawizonse ndirindi moyo Saimba nyimbo zom tamanda Saimba nyimbo zom tamanda Chikondi cha Mulungu
Chikondi cha Mulungu ndicha chikuru
Chikondi cha Mulungu
Chikondi cha Mulungu ndicha chikuru
Amati pasa za kwino ntawizonse Zaimba nyimbo zotamanda Zaimba nyimbo zotamanda Chikondi cha Mulungu
Chikondi cha Mulungu ndicha chikuru
Chikondi cha Mulungu
Chikondi cha Mulungu ndicha chikuru
Amati pasa za kwino ntawizonse Zaimba nyimbo zotamanda Zaimba nyimbo zotamanda Tizaimba nyimbo zotamanda Tizaimba nyimbo zotamanda Chikondi cha Mulungu
Chikondi cha Mulungu ndicha chikuru
Chikondi cha Mulungu
Chikondi cha Mulungu ndicha chikuru
Amati pasa za kwino ntawizonse Tizaimba nyimbo zotamanda Tizaimba nyimbo zotamanda
Downloaded from ilovezmusic.com.